MC sio kutema tu ma punchline, piga punchline tupe na ladha and that's fine. At that time ya kwa jizi nkiwa H9, ndipo nkanza rap usishindane nami K-Flan. Awama young MCs kwangu ni hopeless, wanacheka cheka jua beat the speak dopeless. Wengine wana hiti kwa kiki pa jizi ya mdopeless, na piga chenga cause na wakika kufunga top mess. Akila ngada young D kila inakuma nini, weni wale wale menteni kiki utavuma mjini. Unaona ya wenzako ya kwako ya honi manini, kuna nini hakuna kuwashwa hapa na kuna mimi. Too much for everything, no too much is amfu. So kiona nguna unanuna chuma kisamvu. How you can take this? Huna taubavu. Ukisha vumo na chuno puno wali ubavu. I'm talking like a master, kimfata fast on a fiato na data fast on ataka kupata fact on a pata this. Kila kichaka na waka mana nataka kutaka paka basata nataka kupata naka this.
Ukini na figia, nimeku this. Vishangia,
mala boom boom like indezi, mala pipi na vibenzi. Street mnasumbua, huna jichubua, tunajua hira, tunahona tu ni ushenzi. Swaga za kubeba ndum ni vibegi, mna majukum na mifegi. Siku nkitusua ndipo utajua kuwa unaweza kuwa na madeni ka pay me. Warajua mi ndo king wa rap kingdom, my rappers banking na me the rap king kong. Vire na sound my fans wana put in ringtone. Intro vire na sound kabe wini biko. OMG rap shit, you gonna die soon. Kick him na force back as a high boom. Kama mnazaa basi ni mzai tune, high tune, idu nipate mje kwa iTunes. When the gear moko mini cup of the gears, mention is a fighting death ukesto raga ndo be a skier. Neza kukuchapo kalia kimbia, nta kuchinja chinja ni ate cup of the tears.
Ukini na figia, nimeku this. Vishangia, dosha kutis.
Shida situmii kwa yu mwambia biri bas. Picha mbovu kutagi babu wa biri nas. Kuna kama hii, hiri tuake serious. Kira vats, lita valiwa na wana kina shas.
I'm away to the mainstream, dumu ndo mainstream. Hata nlale chaka humziki kwangu ni main dream. Sichanga nyikiwi na plama ka f***ing drama. Linifunza mama ndane limwengu sishi without a dream.
Nafuga marapa sasa na wachunga mpaka ghetto. Nafunga kitasa funga kaka na vyo kupa beto. Black ball, uncle, wako, mi ngumi na kuchapa kama Tyson.
Unasema umeyo wa game, omba nisije. Na kama nimeanza safari basi omba nsifike. Nomba mfikishe Mungu Baba, nomba nsikike. Mana linipo moyo mama nkiwa nawe nsisite. Jesus.